mawa, uchingizi mawa. Yo, mawa, uchingizi mawa. Mawa, uchingizi mawa. Yo, hola, mawa, uchingizi mawa.
I am said to deliver.
See you.